kanisa era no musajja bwatyo chimugwanira okulera maka gagayamba mu moyo mukuba ne kula kulana sinsobi olusi bwane mokulya nakola nnyo okulwa maka malungi kunkomerero chimuseguliza natebenkera nga bali bulunja bembe ekiragiro kigamba nti mwagale ng'omutere w'ebibi namusanyusa buli lw'omu waye munno n'akugondera Kristo lengera famire tebenkedde ekiragiro kigamba nti mwagale ng'omutere w'ebibi namusanyusa buli lw'omu waye munno n'akugondera Kristo lengera famire tebenkedde Yomuchala obuwe kwa kutu obuulize bwe bumuwe chitibwa okugondera bamu buli kigambo abera wankizo kubakazi abalala baipo webanga echirambika era ganyoga bwe bali ebibye binafu baitibwa bamanyi galujegele amanyi gomuchala nga gondera Echiragiro chigamba ati mwagale ng'omutere w'ebibi namusanyusa buli lw'omu waye munno n'akugondera Kristo lengera famire tebenkedde Echiragiro chigamba ati mwagale ng'omutere w'ebibi namusanyusa buli lw'omu waye munno n'akugondera Kristo lengera famire tebenkedde Wechicho omusinji mumaka wetulina okubanga tuzimbira ye katonda kubanga ye yatandikawo amaka mulusuku adeni adamu nekawa muchalawe bali nanyo mukwano nobulunji awamaka wekatandikira Nikalando kutuka kufurwa lero Echiragiro chigamba ati mwagale Ng'omutere w'ebibi namusanyusa Buli lw'omu waye munno n'akugondera Kristo lengera famire tebenkedde Echiragiro chigamba ati mwagale Ng'omutere w'ebibi namusanyusa Buli lw'omu waye munno n'akugondera Kristo lengera famire tebenkedde Buli lw'omu waye munno n'akugondera Kristo lengera famire tebenkedde Buli lw'omu waye munno n'akugondera Kristo lengera famire tebenkedde Kristo lengera famire tebenkedde Kristo lengera famire tebenkedde